jayi no tan min ta chapan tati studio kalangu habaru je fulfulde ele habaru ji dini hore le Niger Mohamed Bazoum timini jahangal mudum le region modoso kenyande endan o timina der galdo etende dankasari o haldito ende bibbe wurbe o holli wiide ke be gattan hono sogeji domobe leedi duudato endan le departement modoganduci nani fedde jangobe lekkol wieten USN kaindu konna wadi haala mo subako endan nokkuto be hono fawar jondu konna ni be kali kulle kewde ndaroje filla hono gurna mabbe nani faane yewtal me pinno ande studio kalangu yartane do filla ko darto hono dum woni ko fawar jondu konna ni hono mawagul e bonan ndiyam ko wadi e der leede meden sahel de enda Niger Burkina kanyi e Mali kor jagnalle mo Ousmane Amadou janganto habaru jidi e fulfulde yarnamir ni no tawa hore leydi Niger Bazoum Ahmed wadi jahangal mun timmini timminiringal du kenyan tawite dankasari der region enda mo doso nokoto hawri himbe gam batte alle o halde mabbe e do fi ko darto ngurna subaka Allah fo hore leydi Niger o wiibe aade ke be gatta fawar joni habbinibe domobe leydi gar reenude departement mo dogan duci cagal kulli ko notta enda Mohamed Bazoum nani hala makko ka watton sedde mudum ko fawar jo Abdul Aziz Dayuma neldimindo
mi wari tuntade himbe region doso do nobe gonibe gadira burna mabbe dalila majjundu waddi kam dogon duci e dan kasari cakan taraje de duni no tawra raf ke jara hakkilu fukkin do yade babban tabki tukowa kerol leydi Nigeria wulbe e orde bombe ta en garta tetude himbe diwta wobbe du dillida yama jobbe cede den ko jofa diwtaado fu undu he bandu wadda ko jeydaabe diwtaado o andan nata der torre amma min joddinan laabi hebude mosola sadormaaji di andan fu ko watta himbe baawo wadude burnam mu en der koyirna dogon kriya min desan orgal sogeji do ko yaawi
batade de pata do ko ciba
fedde jangobe lekkole Niger USN kam dusubaka hanne en nokkur mabbe gadi hala mabbe kabe murtini do galdi nyemen dum dum der majjum be bi be gala be jarrido fi ko darto no jodagol sogeledi France wete barkan be enda non ni faande no be bi kulantaje kewdu kon don no bona har filla yageji en nesuji leydi Niger yade skab umma tore seeda hala mabbe nani ko Amadou Hamani Mokhtar wadi ko bandi min jatto enda mama ada hoji waddani mi
le comité directeur de l'USN
biro fedde daranide hakke jangobe université wi jamrayi e orde sogeji leede yasin tawade der leedi meden misali orgal barkan gam heppi der duwi digole biddan bondaku der leedi mali meden nangani sogeji meden kawjidi fillande nagu gondi jamma ila nyaloma e durwo gam renude leedi meden min jamrayi e fi ko woni no bonna darjaaji nimbe der galluje godde nyamei e maradi to cukalo ngoroi umma tore e ndewoi ngonno gada golleji bondi e nildude dun do internet wodi du min jamrai e no bandirabe amin wadube tewteru natude nder gollal dwanbe ngadirani fedde ESN no hen e nangande be
avec ses camarades
nani fawar jeni hono durobe hodo e gabe rumoynobe ko heewi fu fuddina warta ciude sobbirde wartude der nokkuje gese to deme wadano hitande hikande endan der departement mo boboy to herre fawar jeni departement mo belle yar do fande sobbir leedi boboy nonni tawamdu ko ndare mobe tawabe den ko heewi fu hebay subude kulle ko hebi e le ndungu ngu endan tafon den no garangal gal bi amangal yaawi sanne dun saabi horebe departement boboy onda be koji labi kewdi ko to tawe hono hakkure mobe durobe fitna fu waday e der leedi ndi idi bawci ka woni prefet mo fawar joni boboy nani ko halani min subaka hande o do fi o
nous avons
min gatti orgal sogeji kawjidi dena ku himbe are mu en be daro jawtul dabaji di endan wadirta min gadi sigila yilaru firtude ko e himbe min bindani du ardi be pelle kawjide gurti e gese wiude be kawra yewtinade no dungu gun endan wadiri dar cakantaraje mabbe e tajadu ni fa hande wakkati mo hani nyaile de endan gadi ko wi edu laso lewru october du endan fu tawa min kebi habaru do ko be kali be darni ko watta duni fa handen min darna wakkati nyaile de endan der departement on fu no hani du min gada hawrine do nyaile de endan der region on fu
Yanka en jahatina tendani Agadez iferu anton woni ko tawa commune non latido non resana do fi wadugol hono fawar joni deme sanne sanne deme cede en jarnetede kanon woni himbe to enda e be boytoro la fi hedde cioggu do kulle mabbe be ketto e be dema de enda dum waddi ko fawar jondu kondani e be ngada noddade hon ni enda nani didabo maire commune enda biyetedo Hamidan Yahya ko halani bandi min tabato en Musa Mamamo Agadez
la commune différente
commune mo feruan nokku non to gollal demal kali jeje watte der mun sanne hemu dum dubbe burdi amma sa dorma tawado der mun woni be kepta sonnude bibbe awatirdi jumabe labi lore din do boda dubbi majjun sappo e goni commune kigili wadde lumo kollal pomme de terre kambe bibbe ledde timia e majjun tan min kepta sonnude are ami wakkati fu miden ken wadde jamde yaade to gomnanti e ballobe kota tawe are ami kebi so dede golobe kali jeje amin fu min kawribe wadde cooperative amma dum wittaki der region Agadez rafi so nude arede wadi ko hewbe mabbe no accita nonni sabu fainde ngati awa tirdi di bonnoto nino
il dul même en personne
nani fawar joni tandan du Dakar himbe hawri ben du konna fawar be kali hala hono woni tegol mbakaaji ko na wadda fu har demal do endan lati chadale sanne don sabini joen ande lati be du konna be leed african don jeewa wombe yannange gam batte alle be dar labi di remobe way ho inde heba jeewa irdemal hengal hani wadde non du konna e filla autorindi e han tawe awam ele nokkuje de endam subi tegal awdirni woni hore mudum Basir Sin lati do kanyo endan wana leyi hono sarwisi mawdo mo leedi Senegal do fi tewtew riyade e luggundu ngo annal do filla hon fawar jon demal nani ko hal ne wonno be gaddoto e awtirinde hebama e leede meden jadd yankoje gonde bangi hernange Afrique Sediawo kany o harni bandi min Rahilatu Suman tawatenda Dakar
Burkina Faso le Niger et le Senegal
Lady Burkina Niger et Senegal kan en tawader hawro golle didde do awtirdiji jamaani di enda Lady fu wurtini awtirdi mum se hokka leede eto kay en du dema ci o darade ni awtirdi di endan no wadana remobe mu miden yewtino du fa hande ngam famude deni jom en ande luggi di de endan no ponna awdiriji mu en hedi bandirabe mu en dara diye buri wadande remobe mu en deni Allah wadi awtirdi gom hebama awtirdi di endan no wodi sai jonke jom andal gal endan hala hokke lawul wi a remobe be endan kay en du ci odi dara chaka leede sede yaw tondu faham no wodi labi kawjidi hawta golli didde do awtirdiji di enna deni awtirdi hi ama no wadana remobe leydi fotay fu goddum
he permettre pays dans un autre pays directement
nanni far jahara ko dart ko te cop noge jeddabo hawrine watten do fi woni tagon bakaji hitan hika watta ka enda egypte dum waddi ko ONG mite Oxfam Niger fedde non joni do inde hore mum waddi jahangal yilaru famtende himbe e fawar jondu kondani foccugol hono fa hande gonga do fi on enda jahangal gal du kondani 10 octobre be jeto enda dogan duci suka kuma ton tawa hen himbe tawa hen tawabe hembe enda du kondani be ngadi wutugol le wurongo enda Amadou Moussa goto e mabbe mo Oxfam Niger nan ko halni Aliyo Baba
la caravane a pour but de
mana yilaru tindindu wanginde yidanere gonado no wade der chadale ko fi wonji tagol bakaji wonna wadda gamleede sembenteje godude kampaniji mawdi kambe ngoni no jofa curkiji filago nimbe amander led afrika dum buri dudde deni dum wadi hisabu majju der duniyaru dum pecce hembre ko curkiji kampaniji dun nay on tan yuta der led afrika der led sahel den kai yottaki fefe cere wotere do hemre on jii du der leede sahel de yoro buri torude kambe bonondaji ndiyam e konandi emu dum wadi komin cigile sigila o min keba ittude sukabe umma tore kumpa be Allah e hawrinde cop 27 wonde no wade egypte min jottina dande leede niger leede godude bawde den keba wallude leede afrika gonde e durwo e mojjinde ngurdanimbe
pour la servir
Sarusi kawjido jande on fawar jonto enda yelu jonke en nati region mo do sononi kayndu kondan be bi be godna hitan hikka sukabe jangob ujuna sappo e go e hembre e chapan en jenayo kanu be godi chadale on ko hani janginobe chapan en jedde jenen won ko be jitta be kebanama hikka wonda hebe jande wada rafi janginobe waddu kondan be galabe ko sukabe hebe e lay jandende endan saido agui kany wonno fawar jondu kondan ni kawjido no sarusi enda mo commune ton enda nani ko halani fawar jondu kondan bandimi fadel alu
Jangoɓe ujunaji sappo e go'o e hemre e capanɗe jeenayo ka en tawa nder janguirɗe amin ɗe enden. Cukaɓe rewɓe ka en du no ujunaji nayo e hemre e capanɗe jeɗɗo e ɗiɗi. Janginoɓe amin ka en du no keme ɗiɗo e laso ɗiɗo e ɗiɗo. E koƴitaki jande hitaande hikka de enden janginoɓe jeegom ka en dilli. Janguirde amin du fuu no hemre e ɗiɗi noon. Janginoɓe capanɗe jeɗɗo e jeenayo ka en min kaaja hitaande hikka de enden ngam humnude dimma mumin kaaja o. No woodi janguirɗe gaɗɗo duuɓi joyi aday janngoɓe heyɓe ngam janginoɓe ɓe enden keƴoray. Classe uji keme ɗiɗi e capanɗe jeetati ka en min goodi. Nder classe uji ɗi enden classe uji hemre e capanɗe jeegom e jeɗɗi fuu tendeje noon. Saɗorna amin hikka to ƴamumi gombe tefe fuu faa classe waɗe sawi e gombe ga.
Sappo lewru octobre on ko batuwal Allah e duniya dow fi nawateɓe har filla hakkilleji muɗum en. Ɗum waddini komin jewdi e mbiyeteɗo Mariama Aissami laatiɗo kañum o wonana ko pi fedde nde enɗen ɗo inde hoore mum woni o wi ñawoɓe ñaw hakkille no woddi kono nawalaji goɗɗi ko torto ɗum. O haalni Ali Tajisir Ahmed.
Nder ƴewtinaki kiwonduɓe andal leydi Amérique waɗi ɓe kolli wiide gonduɗo ñaw seere no wawi mayugo law de ni joomum no woodi ñaw ko memi hakkillo. E ɗum foyna ɓandu joomum ñaw ko memata hakkillo ɓi adama no huunde ko bonnata gurna no ɓuyta faama mum nder fi jonde himɓe woɓɓe do iɗum bonna miijo maɓɓe ko nanda e himɓe janduɓe. Nder ƴewtinaki gaɗaki holli wiide himɓe gonduɓe ñawuji memoji hakkillo eɗum wawi waddani ɓe ñaw ernde nawore.
Yewtere men pinno haala haala bonandaji ndiyam ko waɗi hitande hikka saabu ndiyam tooɓi sanne e nder leyɗe enɗan Niger, Burkina e Mali. Nenne ɗum woni ko hono falandeni mawagol e bonande ndiyam ɗam waddi. Ɗum wona ko Asmane Cheyna Sirini en ketnene yewtere nde.
Leydi Niger dungu hikka gu enden ni toɓama sanne nder nokkuje gom. Toɓo go enden ni waddi himɓe maayi. Diyele toɓaɗe ɗen du ñami gese bonnini sanne fa hana seɗɗa. Rabiu Mamman Mahiru ardiɗo Sarusi kawjiɗo foɗude hakkilloji himɓe dow natol diyele maayo e to borondaji ndiyam wawi waɗude nani ko famtini dow majjum.
Galleji ujunaji capanɗe tati e ɗiɗi e keme jeegom e capanɗe tati e jeegom bononde ndiyam hewti ko ummoto nimɓe ujunaji keme ɗiɗo e capanɗe jeegom e jeegom e nimɓe keme tato e capanɗe tato e jeegom. Nimɓe hemre e capanɗe jeenayo e ɗiɗo maayi nder majjum hemre e capanɗe tato e jeegom cuuɗi caami dow mu'en capanɗe joyo e jeegom nder joolaaki maayi. Cuuɗi ko saami ummata kona ujunaji laso e jeetati e keme jeetati e jeetati. Cuuɗi huɗo ko saami kam en keme tati e laso e nayno. Dammunci keme jeegom e capanɗe jeetati e jeegom kamɓe woni kombaati. Ɗum bonni gese ñibdiiji kamɓe butigaaje.
Burkina Faso kandu toɓo dungu hikka gu enden ni waɗi bonnere nder nokkuuje gom. Misali siire heredugu lewru utti hitaande duuɓi ujunaaji ɗiɗi e laso e ɗiɗi. Diyeele toɓaaɗe ɗe enden ni ñaami ɓaale e gese himɓe. Bukari Sankara jeyaɗo e siire de enden.
Nder ladde nden fuu bonnake. No wooduno gawri famarde nder mum ndiyam ƴoyi ko watto kilooji sappo e ɗo. Wooɗi du no towti sanne. Gawri famarde ndi e kamandaari nden fuu ñoli. Naa ko ndi saami. Gesa am fuu boni ngam hectare uji jeɗɗi nga watta. To ndariimi ɗo mi hettata fey huunde.
Commune Kolimbine région Kay ton nder leydi Mali hedde kerol leydi Mali e leydi Sénégal jo en ɓaale lasoɗiɗo e koreji mu'en. Dalila toɓo hikka go enden ni gala to jooɗo. Nani ko lakamisima maire commune o enden wi'i.
Bononda ndiyam mawɗo hewtiimi. Illu jelaane faa yottaade jabu fuu ley ndiyam wonno dari. Jom en galleeji ujunaaji e to ndemata ɗon fuu ndiyam ɗam bonni ɗum. Gese giriiji ko rewɓe ndema tano jelaane karbate korokula tabutalla diyabugu e sengo karmanugu fuu ley ndiyam woni. Jom ɓe ɓaadeji lasooji ɗiɗo kamɓe ngoni ngala to ɗuwoto hannde. Ɗum waɗi ko miɗen ƴama mballa yahde e jomɓen bawɗe fuɗɗirde du e laamu leydi Mali.
e ɗon ɗum woni habaruji men fulfultini hannde. Sey mi assalamu aleykum mbaalo to jam.